wally, what a gift. Life to Murata, come with you, your mess. Nazi chopper, chopper, rapper, na chopper, me na pataka, na kesha, na kuona taka. Kinata kama limbo, na kata, yako maringo, kwenye bata, kula papa, na mpongo, kuna kudaka. Na wanesa bila pesa, na tesa, mikwene ba. Na wapete bila mpeto, na kisha, minatamba. Na waroga kwa kukoga, na toga, mikama star. Na vamoka bila woga, tahona, tushada. Mina write, kila set, na stunt, kama rubani. Sina time, kama ya, na write, easy madini. Mina shine, kama star, na speech, kama fanani. Sema, mina tema, na fuma, manene chuma, na duma. Na mwache nyuma, na puma, na mzidi uma. Na vamoja, na vuma, mikuwa nyuma, akuna. Na kwa madem, na tuna, na kama game, mizuma. Kama wakuja, na sachi, kama upara, mirasi. Sina matata, sina makata, kabo wemanga, na simamita. Kama kukaba, na kaba, na ka, man.
Minister, wekacha, wamtaka mbali kambali. Minister, wekacha, wamtaka mbali kambali. Ushindi wangu, furaha yangu, kambali kambali. Ushindi wangu, furaha yangu, kambali kambali.
Piga tako kunyagi na maja mende. Steam zisinduke ndosi ijaye monde. Pisha njia ni pite minina stata. Washa indicator mikito ini matata. Stay back, mini kama tsunami. Tunapati kama utaki wana rudi nyumbani. Sina chaki wala peni mimi na chola ewani. Nipo highs in the sky, mimi nafuka majani. Yo, nakupa misa na kisha nakupa pako kabisa. Hini party ya chati nimesha vuo kanisa. Mini noti ya bati misi pigiki misasa. Mwanzo minga wembiga ongeza stili yo. Nige kama jiga na pita mikama navi yo. Nawa praka masaka tukwene radio. Subila jasho na kesho ukose salio. Mtajika rata mina kata na mandata na changa. Tumika rata mini tuta weni guta huwezi mikuni kuta man. Yo.
Minister wekacha wamtaka mbali kambali. Minister wekacha wamtaka mbali kambali. Ushindi wangu furaha yangu kambali kambali. Ushindi wangu. Yeah, 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 yeah.